Rap.com.
Ni was all for a reason, ukagogomola reason. Ni was confused, ya kalipotea wa mprison. Mataela kuma tracks, ya nzelo unayapompa. Palo west point yanga, unani dopa. Best wenzo ni feeling, ya wenzo faka thumbs up. Was a nobody, nenzo vada vam gapu. Ine, I owe my life to you, killer. The best you can do for me, nko ni ukila. Nichoka vankuku, state ili critical. Ona uligone, ya point state, unipike ko. Ivani kochoka Giovanni mapo pachibeti ya yatisilize jani. Rock yonza ilipanda we na thrumatic. Time ikaliko, you can still make it.
Ni bende ine ni mangono. Bamele wana believe bende nenze pasine. Nikumbuga wenze pompa ni mangono. Bamele wana believe bende nenze pasine.
Tufosi situ ilibati mukangi wopema. Dokta na efe ya paka mbaka pena. Kila sunga tisie soli ndilila. Kuliveni funo kamba hapa soli mbikila. Langa history yeti na panga pamozi. Manimbo ya lisofi yeti na chosa pamozi. Pantu muma nyumba veti na leta pamozi. Yeti na poya masozi sunga zifake papozi. Nanga ukapia mondani ya zambo panga. Uzasia kapu iseti zange na sanga. Keami na mafanzi bonse teapwelo kuona. Tipempelela uuke ya popewa kona. Nisi bateze kuita ya pena nguna mula. Pati unalimbikira pakati na kulanga. Sunga chitile Neo, chitila Mostafa, chitila K-Ami na vena Junior Alpha.
Ni bende ine ni mangono. Bamele wana believe bende nenze pasine. Nikumbuga wenze pompa ni mangono. Bamele wana believe bende nenze pasine.
Jay, I want you to know that I'm proud of you. Everything happened for a reason, so it cool. You was there in the trenches. Now we're big dog, normal warming up the benches. Took you so long, but you held on. You're the right track to be the next hover. Now you had me eating in the matrix, so kosher. Fam is fam, man, we're calling calls in Austria. Loyalty is everything, that's all that really matters. Cause the industry is shady, I ain't talking about your mothers. They hate it when you smile, smile when you're frowning. People that can swim love watching you drowning. I'm in my 14th year, man. I seen too much. Yes. My heart bleeds when I see youngins in a rush. Like the famous saying, it's okay to look stupid. I became great after being called foolish. Yeah.
Zwap.com.